baby nakata. Anakata, check it baby nakata.
Money, money, yeah.
Get you beat.
Penelda kawiki kwa listote
Uyamzidi bebe wangu
Unakisindu kuliko wate
Uyamzidi bebe wangu
Hatu wenifundi kinyama tena mdigo
Uyamzidi bebe wangu
Na uko nyuma unamzigo
Uyamzidi bebe wangu
Asa bebe anakata Anakata Cheki bebe anakata Anakata Na six pack
Uyamzidi baby wangu
Mana pesa nyingi uliza na nita mchati
Uyamzidi baby wangu
Alafu na monge la tango
Uyamzidi baby wangu
Na kiwango
Uyamzidi baby wangu
Asa baby anakata Anakata Cheki baby anakata Anakata